ba fetu. Let me tell you a little story. Yambona lo ngwana mele ngamthola ngeparty ka Pori. Sense is it embiso sathi. Yes, I love you too. Yes, I love you too. Ngakukhumbulani. Ngakukhumbulani mina. Ngakukhumbulani mina.
Wema, 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 wema